ebicuse ndaba nabyo bingi naba banabuza nte basoma bizinesi watandika baseka kati babowa kubabyaluka weya bulungi oyambala bulungi omukyalo olyanga te mulungi omanyi olyanga tetanyumirwa kati dembeyo Ari na yozo yako na wodi kuluji.